Lelo culo futhi khola kuphela konke kuyenzeka khola kuphela futhi asinayo lapha igumbi lokuhlala elanele ukuba sibe nebandla lethu elincane futhi lihlalisa kuphela cishe abantu abathi ababe amakhulu amabili ngiqagele noma kakhudlwana futhi siyaxolisa ukuthi abantu ufanele ame kodwa ngizosheshisa khona manje nokuphawula kwami okumbalwa okufanele ngikwenze futhi ngizokhuleka ukuthi uNkulunkulu uzoninika konke eniza lapha ukukubona kulobo busuku nokuthola izinhliziyo zenu zitshaliswe ngobuhle bakhe nesihawu sakhe ngokuba ngiyazi ngempela ukuthi leyo bekungaba yintando yakhe yobuNkulunkulu ukuba khona kube njalo. Okokuqala engifuna ukukusho ukuthi kuzo kunjulwa isikhathi eside ngalapha ukuhamba kukadadewethu Casey nakuba esemdala ngiyacabanga le eminyakeni yakhe engamashumi ayisishiyagalombili futhi njengoba usuku nosuku kulelikhwa nemvula lapho eya ebandleni likaNkulunkulu ophilayo. Ngobunye usuku kwaba yinhlanhla enkulu kuma eduze ohlangothini lombhede wakhe lapho ehamba futhi ngathi wena uyangazi na futhi yena angazi noma wayengazi nomqabo kodwa lapho ngithi wena uyamazi uJesu na wanqekuzisa ekhanda yebo ukuthi wayemazi yena. Ngijabule ukubiza abantwana bakhe abazukulu bakhe futhi ngiyakholwa ngisho nabazukulwana ohlangothini lombhede futhi ngithi ineyo ndlela yokuhamba emva kwakho konke simele kuhamba kwabelwa umuntu ukuba afe kanye nangemva kwalokho ukwahlulelwa. Bese kuthi ke udadewethu Hall umfowethu William Hall umelusi webandla iMilltown Baptist owayephendukele enkosini komunye wemihlangano maduzane eminyakeni embalwa edlule futhi waphulukiswa kumdlavuza onzima ngenkathi odokotela bethi ababedlula bonke ongatholakala engxenyeni yakhe yezwe kwase kuthi ke udokotela eNew Albany wathi yena uyafa. Futhi wenyukela lapha nomkakhe wangishayela ucingo wayesethi mfowethu Billy uzoza ukukhulekele uWill na ubulawa umdlavuza futhi sehla kuyombona nomdlavuza wawungowesibindi futhi wase usivuvukalisile isibindi sakhe nya futhi waphenduka wabaphuzi futhi wayesecishe aquleke impela. Futhi ngambuza ukuthi akanankinga yini ukuthi ngingafonela umngani wami ongudokotela lapha edolobheni ukuba ngikhulume naye. Lowo kwakungudokotela Sam Ade, abaningi benu bayamazi. Lo dokotela Sam wathi Billy yinye kuphela into okufanele uyenze ukuthi umthumele eLouisville kogogodele umdlavuza odumile futhi bamthumele ngaleya ukuze ayoxilongwa futhi kusobala udokotela lapha yakamtshelanga. Ngakho ke wafonela udokotela Ade, lo dokotela Ade wangibiza wayesethi Billy umngane wakho ngumshumayeli uzobe zefile ezinsukwini ezine wathi kunezinye izinsuku ezine zokuphila wathi ngoba umdlavuza usudle izibindi sakhe nya. Ngathi dokotela kukho yini ongamenzela khona na? Wathi Billy asikwazanga ukukhipha isibindi sakhe futhi yena aphile futhi wathi uma engumfundisi bufanele kulungele ukuhamba. Ngathi lokho ngikholwa ukuthi unjalo. Ngakho ke kwaba yinto enzima kimi ukuthi ngiyotshela unkosikazi wakhe uyigugu ukuthi umfowethu Will Hall wayezobe sefile ezinsukwini ezine. Umndeni wakwa-Wright lapha ohlezi lapha abangofakazi kukho nabanye abaningi futhi lapho ngehla futhi ngatshela unkosikazi Hall Will uzobe sefile ezinsukwini ezine. Udokotela uthi isibindi sakhe sidliwe nya umdlavuza. Ngakho ke ngiza ekhaya futhi ngakusasa kuseni inqoba yabantu beze endlini ngiyazi futhi ngangifanele ngiphume isikhashana nje ngisanda kuphuma uhambweni olunjalo ezansi eKentucky lapho engangizingela khona futhi ngangiyozingela izinto jeje ngalokho kusa. Ngangena kusese kuseni kakhulu ngase ngibheka ngaphandle futhi kwakungekho muntu emgwaqeni wezindiza endlini. Ngakho ngahamba ngathatha isigqoko sami sidala nesibhamu esikhulu i-22 ngase ngiphuma futhi ngabona iapula lilenga lapho kwakuyi iapula elibukeka lilibi kabi ukwedlula wonke ngake ngawabona. Ngacabanga umida ulubekeleni lolo hlobo leapula odongeni na lishabene futhi lidliwe izibungu futhi ngaqaphela ukuthi lalingalingi odongeni lalisemoyeni futhi ngaguqa ngiphethe isigqoko sami sidala nesibhamu esandleni sami futhi ngabona elinye iapula nelinye iapula kwaze kwaba amapula amahlanu emihlanu emi lapho kwase kuthi ke iapula elikhulu elinemidwa ebomvu phakathi kulo lehla futhi lenza okumumatha okuhlanu okukhulu futhi lavele lasika amaapula aba yizincwezu futhi lawagwinya futhi ngacabanga kuyini lokhu na kwase kuthi ke ingelosi enkosi enibona isithombe sayo lapho yemba ikamelweni yaseyithi hamba utshele umfowethu hall isho kanje inkosi ngeke afe kunezinyanga ezinhlanu egula manje kodwa ezinsukwini ezinhlanu uzobe esephilile ngokusheshe ngashayela udokotela ade ngase ngithi uzophila wathi bhili angaphila kanjani futhi isibindi sidleke saphela nya kuye na ngathi angazi kodwa inkosi isanda kusho ukuthi uzophila futhi yilokho kuphela engikwaziyo futhi uyaphila namuhla nomkakhe ngiqagele cishe iminyaka engamashumi ayisikhombisa nanhlanu noma amashumi ayisishiyagalombili budala utheshelele ukuba abe nenkosi ezinsukwini ezimbalwa ezidlule ngenkathi ngisesezansi ekentucky unkulunkulu aphumuze umphefumulo wakhe nodadewethu KC futhi bobabili kade bekuleli bandla futhi bahlanganyela nathi wonke umuntu kungakhatheleki ukuthi mncane kangakanani noma mdala kangakanani noma ukuthi uphile saka kangakanani ukhona usuku olulodwa lapho sonke siyohlangana noNkulunkulu singakulungiselela lokho manje kulobu busuku nge okuphawula okumbalwa nje okuvele ezweni likaNkulunkulu eliphakade nelibusisiwe futhi ngingathanda ukufunda ingxenye nje yalo lapha itshelakala encwadini kaMakho Ngcwele esahlukeni seshumi nanye sikaMakho Ngcwele ngifuna ukukhuluma ngokukholwa okwemizuzwana embalwa nje ngoba abaningi benu umile izitho zenu zizoba namajakamba ngifuna ukuqala evesini lamashumi amabili ngifuna ukukufunda kusichaza amazwi sokuqala sesigreki ilexicon
and in the morning as they passed by they saw the fig tree dried up from the roots
Ngosasa medlula babona umkhiwane ubunile kusukela ezimpandeni uPetru ekhumbula wathi kuyenkosi bheka umkhiwane owuqalekisileyo ubunile uJesu waphendula wathi kubo kholwani ngunkulunkulu
For verily I say unto you that whosoever shall say unto this mountain be removed and cast into the sea
ngibenisile ngithi kini yilewo nalowo oya kuthi kulentaba wena nqukuleka futhi phonseke elwandle engangabazi enhlizweni yakhe kepha akholwe ukuthi lokho akushoyo kuzokwenzeka uza kuba nakho akushoyo
what a blessed promise amen faith in god
Isithembiso esibusiseke kanje pho ukukholwa kuNkulunkulu kuyinto eshaqisayo kubantu abaningi futhi nokho sifanele sibe namahloni ngathi uqobo ukuvuma ukuthi asinakho ukukholwa kuNkulunkulu
First there is coward
Ngokuqala kunamagwala afa ukufa kuyizinkulungwane ezishumi eseselapha emhlabeni futhi iqhawe alive neze izinkumbulo zalo ziyalibala ngenxa yezenzo zalo ezinkulu zobuqhawe
And usually people who have faith are people who have experience
Futhi ngokuvamsile abantu abanokukholwa ngabantu abanesehlakalo isehlakalo silethe ukukholwa ngicela ukuthi ingakho iBhayibheli lisifundisa uJesu wathi kuJohane Ngcwele isahluko sesithathu uma umuntu engazalwa ngokusha angeke uqonde umbuso kaNkulunkulu manje lokho ngokucaphuna kwelase kuqaleni kuyi King James lathi akaboni kodwa igama alisho ukubona njengokuthi wena ubuka ngamehlo akho kusho ukuqonda ngeke ubone umbuzo noma kanjani ufanele uqonde noJesu wathi uma umuntu engazalwa ngokusha kuqala uyo angeke uqonde umbuzo kaNkulunkulu ngakho ke yi kusifanele ukuba sibe nesehlakalo ngaphambi kokuba ukukholwa kuze kufeze okukhulu kakhulu ngakho ke abantu bebefanele basindiswe ngaphambi okokuqala beza kuNkulunkulu futhi bathole isehlakalo sensindiso ngaphambi kokuba baye kuNkulunkulu mayelana nokuphulukiswa kwabo kufanele kuzosebenza izimanga uma nje ungakukholwa
Now notice
Manje qaphelani izikhathi eziningi emibhalweni sithatha isicawu esidala esidumile sokwa-Israyeli lapho babesenkingeni kwavele impi phakathi kuka-Israyeli namaFilisti futhi u-Israyeli wayesebuthene ngale yakohlangothi lwequma futhi impi yahlelwa kodwa akekho owakwazi ukuya empini ngoba ngaphesheya kwequma isitha sasinomphikisi omkhulu futhi njengoba kwakunjalo ngaleyo nkathi kunjalo namanje ukuthi lapho abantu bakankulunkulu beqala ukuyokwenza okuthize isitha sihlale sinophosele inselele akuphosele inselelo ngakho Nalesa sikhulu cishe esandulela umlando isiqhwaga samalapho sineminwe engamayintshi ayishumi nane kuzo nomkhonto esandleni sakhe ongangenalithi yomeluki waphosele inselele noma yimuphi umuntu wakwa-Israyeli ukuba yeze azolwa naye. Ileyo ndlela isitha esenza ngayo uma sicabanga ukuthi sinamandla asisoze sakwenza uma ebona ukukholwa okunqobayo kodwa sizokwenza kuphela uma sazi ukuthi sikusabisile ilapho-ke ibandla lingakwazi ukunyakaza khona ilapho sinenalithi yomeluku phezu kwakho kodwa ngenkathi emabuthweni akwezeli usawule iqhawe elikhulu uma kwakukhona noma yimuphi umuntu ebuthweni lonke owaye kulungele ukuhamba futhi alwe nalesi sikhwaga kwakungusawule okokuqala wayeqhawe eliqeqeshwe kahle wayekwazi konke ukugwinciza ukuthi uyigwacela kanjani imikhonto nokuthi uyishaya ayiwise kanjani-ke hawu lakhe futhi ngaphezu kwalokho wayeyikhanda namahlombe ngaphezu kwanoma yiphi indoda ebuthweni lakhe wayekulungele kakhulu ukuqhathwa ngokomzimba futhi wayengumqeqeshi wamadoda kodwa njengoba kwakunjalo kusawulu ngalezo zinsuku sithele into efanayo ikhona namhlanje phakathi kwabantu abaye esontweni abanye babo abayizazi eziqeqeshwe ngokwedlula zonke banokukholwa okuncane kakhulu kuNkulunkulu ngesike isikhathi ingabe PhD ne-DD futhi uzame ukukuchazela noma uzame ukukubalekela lona kanye iqiniso lokubhekana nezwi likaNkulunkulu bazama ukulichazela liqhela ngenye indlela futhi kuyiqiniso ngoku kufundiswa kwethu ngoku kuqeqeshwa kwethu akusifaki neze simweni sokuhlangana nesitha kudingeka ukukholwa kuNkulunkulu kwenza lokho futhi lokho kuphela kodwa uma siqaphela ngenkathi lesi sikhwaga sasenza ukuqhosha kwaso kukhulu nalesi sazi esikhulu sezenkolo njengoba bekungaba njalo sime lapho siqeqeshe kahle ukwazi ukuthi kuliwa kanjani kodwa sasingakaze sibe nesehlakalo noNkulunkulu futhi okudabukisayo kanjalo namuhla ukubona bezinizela besifazane abake bahlala esontweni bekhuliswe kulo mbhede wengane endezelayo futhi balazi kahle ibhayibheli kodwa nokho abakaze bahlangane nesehlakalo noNkulunkulu esikudingayo ukuthi sibuyele ezimweni sangempela sithinte inhliziyo ukwazi ukuthi unokukholwa kubani hhayi eminye imibhalo kodwa uNkulunkulu weqiniso nophilayo ophilayo manje futhi lapho phakathi kwalokho emuva le ngaleya emva kwamasimu uNkulunkulu wayenomfana omncane obomvana ogama linguDavide wayeluse izimvu zikababa baba wakhe futhi lapho esalusa izimvu zakhe wathola isehlakalo esithile futhi kwakungubaba wakhe wamthuma emabuthweni ukuba athathele abafowabo amaqebelengane amakhiwane namaqebelengane amagilebhisi omisiwe. Futhi ngenkathi esephezulu lapho wabona lesi siqhwaga sikhulu siphuma futhi senza lokhu kugcona okukhulu okubanzi. Manje uDavid omncane wayengalingani hlobo kokuqala, wayengumfo omncane nje, futhi into elandelayo wayengumfo obomvana, okusho ukuthi wayeyihontshi encane njengoba singakubiza kanjalo, futhi wayengalingani hlobo. Wayengakaze abe nenkembe esandleni sakhe, mhlawumbe wayengakaze aqukule isihlangu empilweni yakhe, wayengazi lutho ngokuqeqeshwa kwezimpi.
But there's one thing he did know. Amen. He knew his God.
Kodwa kodwa yoda yeyazi. Wayemazi uNkulunkulu wakhe. Yileyo nto esemqoka. Wayazi ukuthi ubani ayekholwe nguye. Futhi ngakho ke lapho isiqhaga senza inselele yaso, uDavid wayazi enye into okwakulungile nokungalungile.
Sometimes we who go to church,
kwezinye izikhathi thina siye esontweni akubonakali sinakho impela ubuhlakani bokomoya bokwazi umehluko. Uma sinakho asenzi okwehlukile.
But he knew what was right and what was wrong. He knew it was wrong for that Philistine to defy the armies of the
Lord. Kodwa wayazi ukuthi yini eyayilungile neyayingalungile. Wayazi ukuthi kwakungalungile kulomfilisti ukudelela izimpi zikaNkulunkulu ophilayo. Ngakho ke washo la mazwi, niqonde ukungitshela ukuthi nivumele lo mfilisti engasakile ambe lapho futhi adelela amabutho kaNkulunkulu ophilayo na? Yeka kukhuze ibutho eliqeqeshiwe. Yeka kukhuzwa kuyikho namuhla ngosifazane othile washaya omncane, mhlawumbe ongabazo ABC bakhe, kodwa angamelani nomfundisi wasesontweni oqeqeshwe kahle othi izinsuku zezibangaliso sebedlule, futhi adelele amazwi akhe ngokuthi ngake ngakhubazeka noma ngakhula, futhi manje sengiphulukisiwe. Angathi angayazi yonke imininingilizo yesayense yezenkolo, kodwa uyamazi uNkulunkulu emva kwakho konke yilokho okudingekayo. Futhi nange lo David omncane obomvana osemusha nje ezisonge ngejazi lakhe elincane lezimvu, wenyukele ebusweni balabo bantu futhi wabenza baba namahloni ngabo. Wazathi nimalapho impi ekaqashiwe kaNkulunkulu ophilayo, futhi nivumele lo mfilisti adelele izimpi zikaNkulunkulu. Wathi ngizohamba ngine naye mina uQobo, wo ngiyawuthanda lowo moya wesibindi kuDavide. Futhi uSawuli wazama ukumfundisa futhi wamqokisa ijazi lomfundisi wasesontweni, kodwa lizange limlingane. Wathi susa lento kimi, angikwazi ukuthi amen ngendlela wenza ngayo, kanjalo angiyazi isayense yakho yezenkolo, ake ngihambe nelokho engiye ngaba nesihlakalo ngakho. Wo umfo wathi kimi esikhathini esithile sedlule, wathi kothi Branham, ukushumayela kwakho kuyize ngokuba ayikho into okuthiwa ukuphilisa ngokukaNkulunkulu. Ngathi lele yinto eyodwa mfowethu, awukafiki nje lapho esihambe khona ilokho kuphela. Ngoba uzuphuze kakhulu ukusitshela manje, sesivele sikutholile futhi sakufaka emhlabeni jikelele. Imvuselelo enkulu yokuthululwa kukomoya ongcwele, ukuveza izibonakaliso nezimangaliso, ukugcwalisa izwi likaNkulunkulu ngalezi usuku lokugcina. Nalo mfo omncane wakhipha lezi ziqu ezindala kuye, waphumela lapha ya wayesethi, buka lapha naku ukuthi kungani ngenyuka, ngiyamazi yena engimkholiwe. USawuli wayengazi lutho ngalokho, nakuba wayeye esontweni njalo ngesabatha, futhi wayengathi kuba wenze zonke izinto zezenkolo ezenziwa yibo bonke, kodwa wayengakaze abe nesehlakalo. Futhi kwenzekani na? UDavid wathi, lapho ngangelise izimvu zikababa, laphaya lapho ngihamba ngehla emadlelweni elihlaza, futhi ngasemanzini acebileyo, ngafunde ngoNkulunkulu owenza amazulu nomhlaba. futhi ngangibhekene nokubheka izimvu zikababa wami ezimbalwa futhi ibhere lagijima langena laselibambe yodwa futhi ngalibulala futhi ingonyama yagijima yangena yase ibamba izinyane elilodwa laselithathela ngejubane futhi ngalishaya ngalilahla phansi ngendwemane yami futhi lapho liphakama ngalibamba ngentshebe futhi ngalibulala. Wajugulukulu wakhulula ibhere nengonyama uyomkhulula kangakanani umfilisti ongasokile esandleni sami. Ngokuqinisekile wayazi ukuthi wayekhuluma ngani. Wayenokukholwa kuNkulunkulu, wayekade ebenesehlakalo ukubona lokhu uNkulunkulu ayeyokwenza. Ngakho-ke wayazi ukuthi isehlakalo siyomthwala aye ekunqobeni. Eminyakeni kamuva lapho eba yinkosi yakwa-Israyeli akungabazeki ukuthi uba yinkosi ngeqhawe elinjalo. Ngenkathi eba yinkosi waba nombono mangakhe indlu yenkosi. Futhi lapho umprofethi uNathani ngalobo busuku wamkhipha futhi wayekhuluma naye, inkosi yabonakala kuNathani yathi, hamba utshele inceku yami uDavide, ngiyazi ukuthi ube yinto encane nje bomvana, ngiyazi ubegqoke ijazi lemvu, kodwa ngamsusa kulelo jazi lemvu futhi ngamenza umbusi phezu kwabantu bami futhi ngimnika igama elinjengelamadoda amakhulu kulo mhlaba. Ukuthi uNkulunkulu wabubona kanjani lobo buqotho bokukholwa ukumkholwa phezu kwesehlakalo sokuthi wayenguNkulunkulu ophilayo. Kwakuyinto encane kangakanani ku-Abrahama ngemva kokuba ekhuthazeleze ngathi uyambona wayengabonakali ngani. Ngemva kokuba esehlangene noNkulunkulu futhi waba nesehlakalo sokukhuluma ubuso nobuso noNkulunkulu ukuthi wayekwazi ukubiza lezo zinto ezazingekho njengokungathi zazikhona. Ngokuba wayebene sehlakalo wayekhuluma noNkulunkulu ubuso nobuso, yilokho esikudingayo isehlakalo somuntu siqinwe noNkulunkulu ophilayo. Kanjani ukuthi Mose emva kokuba ebene iminyaka engamashumi amane yokuqeqeshwa kwezenkolo ngunina ukuthi waba kanjani neminyaka engamashumi amane yamandla empi ezandleni zakhe ukuthi usiphaxabula kanjani isizwe ukuthi unqoba kanjani futhi kwakuthathe uNkulunkulu iminyaka engamashumi amane kukukhipha kuye. Kodwa wake waba ngaphandle lapho ehlane yedwa ngolunye usuku wabhekana obuso nobuso noNkulunkulu esihlahlele esevuthayo futhi wayesehlonyiswe kangcono emizuzwini emihlanu emva kokuba esekhulume noNkulunkulu kunokuba neminyaka engamashumi ayisishiyagalombili yesikole yayenze noma yini kuye. Wayeyikwala efa ukufa okuyinkulungwane futhi ngemva kokuhlangana noNkulunkulu wafisa sengathi wayenezimpilo eziyinkulungwane zokufa ngenxa kaKristu. Wayeselungele kuhamba, kwakungekho okwakungamisa nakuba wayengenabutho, nakuba imfundo yakhe yayingamsizi ngalutho. Wayengakwazi ukula, wayengenazo inkemba, wayengenawo amaqhawe noma yiziphi izinqola zokumsekela ngokwazi kwezwe, kodwa wayebhekane ubuso nobuso noNkulunkulu nesehlakalo owaye nezingelosi ezihlomile zalo lonke iphakade ukuba zime emva kwakhe. Futhi lapho Mose ehamba endleleni yakhe ezansi kanye nomkakhe, izihlalo zomnyuzi yomdadana kanye nobuhwanqa obude bulengela phansi, ngikholwa ukuthi izingelosi eziyizinkulungwane eziyishumi eziphinde kazinkulungwane eziyishumi zagingqika kanye naye ezansi kuleyo migwaqo ewubhuqu kanye naye waba nesehlakalo. Kwakusezansi eDothani ngesinye isikhathi, ngenkathi umfosi emusha inceku yomprofethi futhi wayehle naye eDothani futhi ngenkathi umprofethi elele ibutho elikhulu lamaSiriya lafika futhi lahaqa lihaqe ngasezinto ngele zinkulu zaseDothani. Futhi lapho evuka ngakusasa ekuseni wayengakaze abe nesehlakalo, wathi kulapho ebona impi enkulu ibheka u-Eliya yathi, wo baba wami, zonke izimpi zibuthene zahaqa lapha bafuna wena. Akukaze kumnyakazisa lo mprofeti omdala nakancane. Kungahle ukuthi bekungumhlavuza, kungahle ukuthi bekuyisifo sofuba, kungahle ukuthi bekungunhlangothi, kodwa akuzange kumnyakazise lo mprofeti. Wambuka wayesethi, ndodana baningi abanathi kunalabo abanabo.
He said, I can only see you and I.
What in Gibona when a number of pairs? What in Vulamasaki futhi lapho abedwa yakhe evuleka wabheka futhi zonke izintaba zazithwele izinqola zamahashi nomlilo namahashi omlilo kuzungeze lowo mprofethi omdala ongcwele waba nesehlakalo kwase kungasekho kungabaze engqondweni yakheke. Kwakungusamsoni onomhlathi womnyuzi owabulala inkulungwane yamafilisti ngoba wayebenesehlakalo ukuthi wazala ngokusha, wayebenesehlakalo ukuthi wayengumnaziri futhi unkulunkulu wasezulwini wayenaye. Kwakungumfilipho owayebona ujesu ezehlakalweni zangaphambilini owahamba futhi wathola unathaneyeli ngaleya ngemva kwentaba futhi wathi woza ubone ukuthi ngubani esimfumene ujesu wasenazaretha indodana kajosefa futhi indoda ingum-orthodox impela yathi manje ingaba khona yini into enhle evele enazaretha na wathi wozani nibone
Ganda,
wayekade lo Jesu wayazi ukuthi kwakukhona okuthile ngomuntu okwakungaphezu kokulingana nanoma yini udeveli ayengayimisa.
Oh,
lalelisisani, kwathi lapho bezungeza intaba, uFiliphu eseqala ukukhuluma noNathaneyeli ukhuluma naye, futhi wathi kuye, manje lapho ufika lapho ngimbonile ngenkathi uPetro ekhuphuka, futhi akazange ngisho akakaze ambone uPetro kuyo yonke impilo yakhe. Kodwa ngenkathi efika lapho, wathi igama lakho nguSimoni, futhi uyindodana kaJona. Wayelazi igama lakhe, futhi wayemazise. Oh, wayengeke akukhole lokho. Kodwa uFiliphu wayeke waba naye. Ngakho ke wayekwazi ukumncenga ukuthi kwakungenzeka kanjani, ukuthi wakwenza kanjani.
So when he walked up into the presence of Jesus of Nazareth, he'd come then to believe.
Ngakho ke lapho ekhuphukele ebukhoneni bukaJesu waseNazaretha wayesefikileke ukuzokholwa. Kwathi ke lapho embheka wathi kuye, wathi bheka umIsrayeli okungekho nkohliso kuye. Wayesethi kuye, ungaze nini rabi na? Futhi wathi, ngaphambi kokuba uFiliphu akubize ngenkathi uphansi kwesihlahla ngakubona.
Now it's astonished him.
Manje wamangaza wayengakwenza kanjani yena na? Kodwa uFiliphu wayekwazi lokho ukuncenga uNathaneyeli ukuthi kwakungenziwa ngoba wayekade ebelesehlakalo sokuba noJesu. Yazi kukhona ukuthi yize ngokuba noJesu kukunikeza isehlakalo ukuba ngalapho ekhona ubuka umsebenzi wakhe bese kuthi-ke lokho kukunika ukukholwa. Lapho unesehlakalo kunikeza ukukholwa, ukukholwa kuhamba ngesahlakalo sakho. Manje ngokuqaphela lokhu manje lapho ekhuphuka, awu singababona lapho beqala ukukhuluma omunye nomunye lapho bekhuphuka futhi waqala ukumtshela okwakwenzeka nokuthi wayengubani nokuthi uvelaphi nakho konke ngakho.
And then as quick as he got the experience.
Kwase kuthi-ke ngokushesha lapho ethole isehlakalo, wo malibonge igama leNkosi, lapho esethole isehlakalo ukuthi isimangaliso sikaNkulunkulu sasesenziwe kuye. Khona-ke wayengawela ezinyaweni zakhe futhi athi, Rabi, wena indodana kaNkulunkulu ophilayo, wena inkosi yakwa-Israyeli. Kodwa kuqala kwakumele akubone kwenziwa, wayengaba nokukholwa kuNkulunkulu ngemva kokuba uNkulunkulu esezibonakalisile yena uqobo ileyo ndlela uNkulunkulu enza ngayo. Owesifazane uFortinevili abefunda ngaye kulobo busuku ebhayibhelini wayehlezi emthonjeni noma ekha amanzi akhe emthonjeni. WayengumSamariya, wayefundiswe ukuthi kwakuzomesiya owayezokwenza izibonakaliso ezinkulu nezimangaliso. Wayazi kancane ngakho futhi lapho becelisa ibhakede emthonjeni ukuba akhe amanzi, uJesu wathi ngiphuzise, wasethi ngani awunalutho ngakha ngalo, futhi kungani uzongicela amanzi na? Bona ukuthi wena umsamariya okokuqala asinakusebenzelana omunye nomunye. Lokunye lokunye ingxoxo yaqhubeka ngokuhamba kwesikhathi, nakho kwenzekile, wathola lapho ikathazo yakhe ikhona. Khumbulale kokuqala waphuma lapho ukuzongigxeka njenge Juda, kodwa wathi hamba ulande umyeni wakho futhi uze lapha. Wathi anginandoda, wathi kunjalo, ubona isihlanu nalelo onayo manje akuyona indoda yakho. Futhi kwakushesha, kwathi nje lokho kungenzeka, wathi deke engqondweni yakhe. Khumbulani, wayeye esontweni elibandayo lomthetho, wayengazi ukuthi enzeni. Wathi, awu, manje mnumzane, ngiyabona ukuthi wena ngumprofeti, ukuthi siyazi lapho mesiyefika ukuthi uzositshela lezi zinto.
He said, I'm he that speaks to you. Oh, what an experience. I am he that speaks with you.
Wathi nginguye okhuluma nawe, wo isehlakalo sinjepho, nginguye okhuluma nawe. Futhi wathini na? Wagijima wayemzini enesehlakalo ayesibonile ukuthi uJesu wayeyindodela kaNkulunkulu ophilayo. Ngani na? Wayebone amandla esebenza kuye, ayenze izimangaliso, amtshela ukuthi wayengubani, nokuthi sasikuphi isono sakhe, nokuthi yayikuphi ikathazo yakhe. Ngakho ke wayengegijima bese ethi, iqiniso leyo yindodana kaNkulunkulu, uzali ndibone umuntu ongitshele izinto engizenzileyo, akuyena yini lo impela uMesiya na? Manje aqaphelani futhi ngemizuzwana embalwa babekade belosifazane owayenomopho wakhala futhi wazama konke ukuba akwenze ukuze asinde, akakwazanga ukukwenza. Wacindezela esixukwini wasethinta umphetho wengubo yakhe ngokuba wayekholwa. Manje yini na? Ukukholwa kuvela ngokuzwa, ukuze izwi likaNkulunkulu. Waphikelela ngoba ukukholwa kuvela ngokuzwa. Wathinta ingubo yakhe, wayesethi lokho kuyangenelisa, ngimthintile. Futhi ubuyela phakathi esixukwini ekholela enhliziyweni yakhe ukuthi kukhona okuzokwenzeka. Wo, ukuba bani namuhla bebengathola lokho kuphela bekholwa. Futhi lapho sekwenzekile, uJesu waphenduka wayesethi, kubani ongithintileyo na? Futhi uPetro wathi, bonke bekuthinta, wena usho lani ukuthi kubani ongithintile na? Wathi, kodwa ngibe buthakathaka, ngibuthakathaka kakhulu, amandla okuqina ahambile kimi, ngibuthakathaka. Futhi wathi, awu, ukwazi kanjani lokho na? Futhi waqalaza phezu kwesixuku, wayecabanga ukuthi wayecashile, wayesemuva laphaya ecashe esixukwini. Futhi ngenkathi uJesu ephenduka futhi wambuka, wamtshela ukuthi yeyini inkathazo yakhe nokuthi wayesephulukisiwe, kwase kuthi-ke kwakungukuthi ukuthi angawela phansi ezinyaweni zakhe futhi avume zonke izono. Emva kokuba esebenzise isehlakalo samandla akhe amakhulu kakhulu ukwembula kuyo ukuthi wayeyithintile ingubo, hhayi kuyena kuphela kodwa eyakhe, lowo ophila phakade, uNkulunkulu samandla impela. Kwakunjalo. Manje kwakungabantu kosuku lePentecost ababengamagwala futhi babesekameleni eliphezulu, iminyango yayivaliwe yonke, babesaba amaJuda. Kodwa ngenkathi uNkulunkulu efika esibweni sikamoya ongcwele futhi wabhaphathiza yilowo nalowo walelo qembu ngobhaphathizo kamoya ongcwele nomlilo, kwaba lapho-ke bengangena khona esitaladini. Naleyo ndoda eyathuka ebukhoneni bukaJesu ezinsukwini zimbalwa ngaphambili yayingathi, ninamadoda aseJudiya nani lakhi le eJerusalema, makwazeke lokhu kini? Nilalele amazwi ami, laba ngabadakiwe njengoba nicabanga. Lokhu kuseyihora lesithathu lemini, kepha lokhu yilokho kwakhulunywa ngomprofethi uJoel. Impela ngemva kokuba esebenesehlakalo, ngaphambi kokuba ebenesehlakalo wayebenokukholwa ukukholwa, kodwa ngemva kokufika kwesehlakalo, isehlakalo zaletha imiphumela. Impela zakwenza. Manje labo bantu uJesu akhulume nabo lapho ngesihlahla, manje qaphelani izizwana nje manje njengoba sivala, njengoba wayeza ephuma ethempelini ngolunye usuku, wagijima wahlela esihlahleni ukuthola ukuthi babengathola yini okudliwayo kulesi sihlahla. kwakungekho lutho lapho ngoba isikhathi samakhiwane kwakungakabi yiso futhi akatholanga lutho ngakho-ke wathi ezihlahleni akakho odlayo kuwe kusukela manje akekho odlayo futhi ngosuku olulandelayo abazange babone mehluko ezihlahleni khona lapho akuzange kubonise noma iyiphi imiphumela noma yimiphi imiphumela ebonakalayo manje naku lapho engifuna nina nikuthole khona akuzange kubonise imiphumela kodwa wathini na akekho umuntu odla kuwe futhi mahoreni angamashumi amabili nane cishe emini kabhanga kusasa badlula ngasezihlahleni esifanayo futhi phakathi lapho baqaphela ukuthi izihlahla zasesiqale ukubuna futhi uPetro wathi bheka umuthi owuqalekisileyo usuvele ubunile kusukela ezimpandeni manje bhekisisani ukuthi uJesu wathini manje njengoba sesivala yibali nokukholwa kuNkulunkulu ini wababonisa amandla akhe kuqala wakubonisa emkhiwaneni lokho ayengakwenza ngoba lapho ecele ubaba noma yini wakholwa ukuthi uyakwemukela lokho akucelile khona-ke wabatshela yibali nokukholwa kuNkulunkulu ngokuba ngithi kini uma nithi kule ntaba nqukuleka futhi usiphulwe futhi uphonseke elwandle futhi ungangabazi enhliziyweni yakho kodwa ukholwa ukuthi lokho kushilo kuyafezeka uzoba nakho kushoyo ngabe niyakutshela na lapha kusesichaza mazwini lexikhoni yesigreki yasekuqaleni niyabo kholwa ukuthi okushoyo kuyafezeka ungaba nakho okushoyo yibali nokukholwa kuNkulunkulu kholwa ukuthi lokho okucelayo uyakwamukela kholwa ukuthi sekwenzekile kakade futhi ungaba nakho okushoyo manje mayelana nentaba enqukulwayo mhlawumbe uhlamvu olulodwa oluncane lwesihlabathi luqala ukunyakaza kodwa noma kanjani emehleni kaNkulunkulu kwase kwenzekile kakade uma uzokholwa kulobu busuku ukuthi akunentaba ukuthi yini engalungile ngawe uma uzokholwa lapho ucela uNkulunkulu ukuthi uyakuthola okushoyo ungaba nakho okushoyo yiba nokukholwa kuNkulunkulu kodwa kokuqala uNkulunkulu uzofanele azifakazele kini ukuthi useyinkosi uNkulunkulu ofanayo usenguye uJehova onamandla manje uJesu wathi izinto engizenzayo nani niyakuzenza manje kini lapha kulobu busuku ethabenakele ngenkathi sisaqala ukuba nomugqa omkhuleko bangaki kini abebengasho lokhu ukuba bengingabona uJesu Kristu enza izimangaliso ezifanayo futhi enze into efanayo leyo ayenza ngenkathi wayelapha emhlabeni mina enhliziyweni yami bengizomemukela uNkulunkulu futhi ngikhole ukuthi noma yini engalungile kimi ibiyokwenzeka ngokusheshe nje lapho ngicela uNkulunkulu ungakukholwa na ungaziphakamisa isandla sakho na yithi uNkulunkulu ngizokholwa ngakho konke akule ndaba ukuthi kuyini manje akekho ongaphulukisa ukuphulukisa kumkhiqizo suqedike kaNkulunkulu uma noma yimuphi umuntu ekutshela ukuthi engakuphulukisa uma ekudokotela futhi engakutshela ukuthi angakuphulukisa unephutha ngokuba munye kuphela umphulukisi lowo nguNkulunkulu udokotela angakunikeza umuthi angafaka umuthi esilondeni ukuze abulale amagciwane kuso ukuze sizosinda kwenzekani na umuthi awuphulukise umuthi usisa kuphela amagciwane amabi ubulala amagciwane amabi abulala amagciwane amahle akubulalayo ngakho-ke isayensi isebenza ngobuthi obuhlukene ababufake ohlelweni lwakho ukuze bufake ubuthi kumagciwane athile angeke akufake ubuthi wena yilokho okwenziwe yisayensi yilokho umuthi oyikho into ezobulala igciwane elithile futhi ngeke kukubulale wena lezi zibulali magciwane abulala kokubili ngezinga elikhulu kakhulu ngakho-ke wona yingalesi sizathi kunzima ukuwathatha njengomjovo kazifo zonke ngezinye izikhathi ubulala umuntu manje udokotela angakwazi ukususa isiphazamiso angahlanganisa ithambo kodwa angephulukise uNkulunkulu nguye ophulukisayo uNkulunkulu ukhiqiza ikhalsiyamu uNkulunkulu ukhiqiza uphindaphindeka kwamangqamuzana ukwakha umzimba wakho ubuyele emuva lapho besuse i-appendix noma into enjalo uNkulunkulu nguye yedwa ophulukisayo manje uJesu wethembisa ukuthi uzosiphulukisa uma nicela noma yini egameni lami ngiyolwenza nxa nikhuleka kholwani ukuthi niyakwamukele nikucelayo niyakuba nakho kungokwakho kholwa ukuthi kuyenzeka manje Manje ngenkathi eveza amandla akhe amakhulu emhlabeni, manje akabaphulukisanga abantu, waze ubaba wambonise kuqala ukuthi enzeni. UJohane wesihlanu ivesi leshumi lesishiyagalolunye wathi, uma nikholwa zonke izinto ziyenzeka. Bese kuthi-ke kuJohane ongcwele wesihlanu ivesi leshumi lesishiyagalolunye wathi, angenzini ukuthi ngize ngibone ubaba ekwenza kuqala, noma yini ubaba angibonisa yona nendodana iyakwenza kanjalo. Bangake owazi ukuthi iBhayibheli liyakusho lokho na? Nake nakufunda lokho eBhayibhelini na impela. Manje ngenkathi esenze lokho ohambweni lwakhe lapha emhlabeni, wakwenza emzini owodwa, bamkholwa, baphulukiswa izinkulungwane. Uya komunye umuzi, uyakwenza, bayakholwa. Yena uya emzini wangakubo uqobo, ikhaya lakhe uqobo, nalapho eseqale ukukwenza, bathi ngubani lo muntu na? Wakutholaphi lokhu kuhlakanipha na? Ukwazi kanjani ukwenza lezi zinto na? Siyamazi neBhayibheli lasho ukuthi imisebenzi eminingi yamandla wayengeyenze ngenxa yokungakholwa kwabo. Imisebenzi eminingi yamandla wayengeyenze. Manje ngiyakhuleka uma kukhona isoni lapha kulo busuku ukuthi uma ubona uma ezokwenza leli idolobha lakithi, futhi lena yindawo enzima kakhulu engake ngayilo empilweni yami. Ngike ngaba namalawu e-Afrika, ngike ngaba sendiye nemilingo yokuphilisa nakho konke okunye, futhi ngaphonselwa inselele yizinyanga abathakathi zabo kanjalo njalo, futhi angikaze ngizabalaze ukuba ngithole umoya kaNkulunkulu ukuba usebenze njengoba ngenza edolobheni lakithi. Kunjalo impela, hayi ngoba abantu abangithandi, ngoba iBhayibheli liyiqiniso. Ngiqinisile ngithi kini, umprofethi ezweni lakubo uqobo, usezweni lakubo uqobo, uyahlonishwa ngaphandle kokuthi kukuleyo ndawo. Kufanele kube ngaleyo ndlela. Manje asikhonemise amakhanda ethu umzuzwana nje sisakhuleka. Oh, Nkosi ebusisiweyo, owenza amazulu nomhlaba, wakudala ngesandla sakho, Qobo esibusisiweyo, ngiyakuncenga Nkosi ukuba ube nomusa nesihawu kithi kulobu busuku, uthethelele izono zethu neziphambeko zethu. Ngikhuleka kuwe ukuba ube nomusa kulabo abagulayo nabaswele. Siphe khona Nkosi, futhi uma kukhona isono phakathi kwethu, wo Nkulunkulu waphakade sithethelele.
For just in the next few moments,
ukwemizuzwana nje embalwa elandelayo izwi lakho kuphakathi kokuthi litholakala lilungile noma litholakala linephutha, kuphakathi kokuthi litholakala liyiqiniso noma lisephutheni. Unkulunkulu usengunkulunkulu noma imibhalo inephutha. Futhi Nkosi ngishumayela lokhu ngikukholwa, ngikubambe kuya kwelamanqamu Nkosi, ukuya lapho kumele kube khona ukuthi izokwenzekayo. Kufanele kube kuphakathi kokuthi uNkulunkulu ufanele azibonakalise engokoqobo, noma abantu banelungelo lokuthi ngifanele ngiqale ngikubone. Kodwa Nkosi, abantu bazalelwe esonweni babunjwe bubini, njengoba sinjalo sonke beze emhlabeni bekhuluma amanga. Khona-ke siyazi Nkosi ukuthi uNkulunkulu onesihawu ngempela uzoba nomusa phezu kwethu, futhi uzosisiza. Nkulunkulu othandekayo, siyakhuleka kulobu busuku kumuntu ngamunye lapha ukuthi umoya wakho uzohlala phezu kwabo. Sithethelela izono zethu nezindlela zethu ezimbi, futhi kwangathi singavuma Inkosi uJesu njengomsindisi wethu obusisiwe njengamanje nje, futhi kwangathi umoya wakhe ungaba nomusa. Manje Baba, kulotshiwe ezwini ngezindebe zenkosi yethu Qobo ebusisiwe nomsindisi indodana yakho, okushiwo ngale ndlela, izinto engizenzayo mina nani niyakuzenza, okholwa yimi uyakwenza, imisebenzi engiyenzayo kuseyisikhashana neze ngeke lisangibona. Nokho niyakungibona nina ngokuba ngiyoba nani ngibe kini uze kube sekupheleni konyaka. Wena wenze isethembiso sokuthi abantwana bakaAdamu abangakholwa abasoze besakwazi ukukubona emva kokuthi usuhambile emhlabeni, kodwa ukuthi ikholwa liyokubona emandleni nasekubonakalisweni ezizukulwaneni zonke. Siyakukholwa lokho Nkosi. futhi siyakholwa ukuthi siphila ezinsukwini zokugcina zesimiselo sesikhathi sabezizwe ukuthi sesizovalwa maduzane futhi uye wavusa le misebenzi yamandla ukuze abezizwe bangabi nazaba. Wena waba nesithombe sakho sithathwe kanye nathi njengoba insika yomlilo enkulu eyahola abantwana bakwa-Israyeli futhi kanjani kuyisimangaliso esingaka pho nokubona wena. Uma bekungaba nje yisithombe sodwa sibe singathi awu kungahle ukuthi bekungukuthi nokuthi nakuba ngisho izwe lesayense elithe kwakuyiqiniso kodwa uma sibone umoya wehla futhi ubonakalisa futhi wenze izinto ezifanayo azenza khona-ke sibophezelekile ukukuqonda ukuthi kuyinkosi evukileyo. Sisize kulobu buso kuNkosi singabantu ababoshwe iphakade sibhekise amakhanda ethu ngasothulini lapho osithathe khona futhi sisendleleni yethu ebuyayo ngokushesha lesi sikhathi esincane sokulungiselela ngesemiphefumulo yethu. Yiba nomusa manje Nkosi futhi njengoba inceku yakho imile o Nkulunkulu kanye ne nginokukholwa ukukholwa ukuthi uNkulunkulu akanakuqamba amanga ukuthi uyosigcina izithembiso zakhe kufanele akwenze ukuze abe nguNkulunkulu. Nkosi njengoba iminyaka yami gaqazela futhi angazi ukuthi ngisazohlala isikhathi eside kangakanani lapha ngiyakhuleka Nkulunkulu ukuthi uzonginika izehlakalo ezinkulu ezinkulu ngisho kunalokho osekwenziwe uma kungenzeka ukuze abantu bengazi futhi bezwe ukuthi izwi liphilani kaNkulunkulu liyingxenye kaNkulunkulu.
When we leave here, if they should
futhi kwangathi wonke umuntu angabi nezaba kulobu busuku lapho sisuka lapha uma bengafulathela wena siphe khona sidise imiphefumulo futhi uphulukise abagulayo ngokuba sikucela egameni lomntwana wakho iNkosi uJesu umsindisi wethu obusisiweyo. Amen.
Thank you for your attention.
Ngiyabonga ngokunaka kwenu ngiyazi ukuthi nginigcine nje isikhathi esidanyana ngiyalithanda nje lelo zwi elihle lidala ngazalelwa kulo ngifuna ukufa nalo indawo engifuna ukuya kuyo ilapha emva komsamo njengokuya ekhaya ukuyohlangana noNkulunkulu. Uma benginezimpilo ezingamashumi amabili engizoziphila noma izimpilo eziyikhulu bengizofuna zonke zibe ngezeNkosi Jesu ngisho uma belingekho izulu ebengingaya kulo kamuva bengisazofuna ukukhonza iNkosi Jesu ukuze ngibe nokuthula nokwaneliseke nginakho ngokwazi ukuthi yena uyaphila futhi ngoba yena uyaphila ngingaphila nami. Manje uma ngime lapha kulobu busuku ukutshela leli qembu elincane labantu ukuthi benginamandla okuphulukisa othile ngibeniyokwazi masinyane noma abantu abazi iBhayibheli ukwazi ukuthi ngiyobe ngikhohlisa anginawo amandla okuphulukisa kanjalo akekho umuntu emhlabeni onamandla okuphulukisa kungoKristu kuphela nokukhola kwakho emsebenzini osuqediwe. Sonke isoni singasindiswa manje nje ngana ngenxa yesizathu sokuthi Jesu yehla futhi akusindise manje na qhabo ngoba wakusindisa ngenkathi efela wena eCalvary kwaqedwa lonke icebo lensindiso kanye nokuphulukiswa kwakho kukukholwa kwakho siqu kuNkulunkulu ophilayo. Manje ngime kanye neKorani esandleni sizonke neBhayibheli ngezinye phambi kwabakhulu ezinkulungwane zabakaMohammed futhi ngathi omunye ufanele abe neqiniso nomunye abe nephutha. Kuyindaba ukuthi indoda ithini uma ingakwazi ukusekela lokho ekhuluma ngakho uqamba amanga futhi uma uJesu Kristu wethembisa ukuthi ibandla lakhe liyokwenza into efanayo nayenza futhi angeke akusekele kukhona okungalungile wayengeyona indodana kaNkulunkulu. Kodwa uma ezokweseka khona-ke umhlaba awunezaba kunjalo ubophezelekile kugcine izwi lakhe futhi ubophezelekile kuye wena uyena owakho wafa ukuze ahlenge wena futhi nguwe akufunayo ukuba ubuyele kulowo okuhlengile. Uma bengikwazi kuloku busuku bengingaphulukisa wonke umuntu ophakathi lapha nginawo amandla okwenza lokho indlela kuphela umfundisi abengakwenza ngayo ukushumayela izwi ukukholwa kuvela ngokuzwa izwi futhi izwi liyasho futhi ukuthi kuyoba khona ngezinsuku zokugcina futhi phakathi nonyaka unyaka webandla kuyoba khona okokuqala abapostoli okuyizithunywa zenkolo okwesibili abaprofeti emva kwalokho abafundisi bese ke kuba izipho ezahlukahlukene ziyoba sebandleni ukubonakalisa nokukhombisa ubukhona bakhe manje ukuphikisana kwami yilokhu uma kukhona izihambi lapha angifiki ebandleni lami uqobo isikhathi eside ngokwanele ukwazi ukuthi ubani oza lapha leli ithabenekele lincane nginezivakashi lapho engine ngakhulisa khona ithabenekele lami lokuqala nelincane kuphela kukuleli dolobha lapha engihlale khona phakathi kwabantu umoya isihambi kanye nathi celani othile ngakuleli dolobha uye embuthweni wamaphoyisa kusa dolobha wedolobha nanoma ubani futhi thole ukuthi ukhona yini umKristu lapha owake wabona omunye waleyo mibono wake wahluleka ngeke wehluleke nguNkulunkulu niyabo nguNkulunkulu futhi ngaleya ngo emfuleni eminingi eminyakeni eminingi edlule lapho sasikade sipapathiza emfuselelweni yami yokuqala encane lapho kwakukhona lengelosi yenkosi lapha yehla futhi iliyalengela phezulu kwalapho sasikhona futhi yathi kimi lombezo uzojikeleza umhlaba futhi uzoqala emfuselelo ezoshanela umhlaba wonke futhi ibe ngaphambi nje kokufika kukaKristu okwesibili futhi ngenkathi umfowethu Davis uDokotela Roy Davis abaningi benu bayamazi owangicobela ebandleni leBaptist lapho wathi ngibe nephupho elibi bekuyokwenzeka kanjani mina nginemfundo yebangane esihlanu ngihambe futhi ngishumayele emakhosini amakhosi anamandla namakhosi amakhulu emhlabeni wonke na ngikwazi ukukutshela kodwa uNkulunkulu washo njalo futhi ngakukholwa futhi uye wangivumela ukuba ngiphile ukuze ngikubone ukuthi kwenziwe futhi imvuselelo enkulu manje yemililo yemvuselelo ivutha kuwo wonke amaqhuma emhlabeni jikelele ilindele ukufika kwenkosi ebusisiweyo abandulela abakhulu balezi zinto kukhona umgijimi omkhulu emhlabeni namuhla ukuvangela njengoBilly Graham njengoJohane umbhaphathizi ophuma elima ezintweni futhi ebeka imbazo empandeni yomuthi engenzi izimangaliso kanjalo noJohane kodwa walishumayela izwi Kodwa masinge emva kokuba esefikile inkosi Jesu hayi umshumayelo omkhulu kangako kodwa enza izibonakaliso nezimanga wathi uma ngingenza imisebenzi kababa wami khona ke ningangikholwa kodwa uma ngenza imisebenzi uma ningangikholwa kholani imisebenzi wayesethi ke angenzi lutho ngokwami kuphela ngibone ubaba ekwenza futhi yini ayenze na watshela isifazane ngezono zakhe watshela uFilipu ukuthi waye kuphi ngaphambi kokuba uNathanayeli lapho ekhona ngaphambi kokuba uFilipu amthole ngaphansi komuthi ekhuleka watshela uPetru ukuthi lalingubani igama lakhe watshela isifazane nomopho ngenkathi ethinta ingubo yakhe zonke lezi zinto futhi wathi le misebenzi engiyenzayo nani niyakuyenza niyakukwenza eminingi ngokuba ngiye kubaba wami wesifazane oyedwa watshinta ingubo yakhe futhi waba buthakathaka kakhulu akekho omunye owathintwa ngokwazi kwethu yilokho kuphele sinakho futhi iBhayibheli yikho konke okwakufanele sidlule kukho kodwa manje siyakubona kwenziwe isikhathi lesikhathi ngezoni ezisindiswe ngomusa kungani na ngoba izwi lakhe lathi okungaphezu kwalokhu niyakukwenza manje wafa ya wavuka futhi uyaphila kulobo busuku wathi mina ngingumvini nina ningamagatsha umvini awutheli izithelo uhlanza amagatsha namagatsha athele izithelo akanezandla kodwa izami nezakho Akana mehlo kodwa wami nawakho ngoba usebuyele kumoya Isike umlilo ehola abantwana bakwaIsrayeli ngokuyingelosi yesivumelwano uJesu Kristu iBhayibheli lasho njalo noma imuphi umfundi weBhayibheli yakwazi lokho futhi wathi ngivela kuNkulunkulu ngiya kuNkulunkulu futhi wabuyela kuNkulunkulu Wena uthi wabuyela kuleyo nsike yomlilo na nakanjani ingabe iBhayibheli lisho njalo na yebona umzali uPawulu ngemva kancane kokuvuka kwakhe wahlangana naye endleleni ezantsi ebhekete amaseku kwakuyilokho kukhanya kufanayo okukhanyayo okwakhipha amehlo kaPawulu futhi angekho owayibona ngaphandle kukaPawulu kwakungokongempela kwabanye futhi hayi kwabanye ngiyazi ke sehlakalo leyo nkosi uJesu efanayo ayithi amafiti amamilidi amabili kusuka lapho engimi khona manje unjalo imibono iyeza futhi niyayibona futhi yayikhanya kakhulu yaze yakhipha amehlo akhe wathi Nkosi Nkosi wathi ngihluphelani mina Paulu na yena wathi ngubani wena Nkosi na wathi ngingujesu ukukhanya nangu ngezinsuku zokugcina yenza into efanayo izithelo ezifanayo umoya uzozifakazela isikhathi ngazinye uma ezokwenza lokho kulobu busuku kuleli bandla elincane nisamile lapha nezinyawo ezibuhlungu nezitho ngiyakhuleka uzofanele akwenze kanye kuphela kanye bekuyokwanela singabantu abaguduza ebumnyameni sifune ukucabanga ngendlela ehlukile kodwa kunjalo siyazibone lezo zinto uJesu wathi ebhayibhelini noma ibhayibheli likhuluma ngaye lasho lokho banamehlo kodwa baboni izindlebe kodwa bezwa nakuba wayenze izimangaliso eziningi kangaka lokho abamkholwanga niyakubona ngikuqondile na vuka manje ngokushesha Uma inkosi Jesu izokwenza lezi zinto khona ke inguKristu nguye izolo namuhla laphakade kwangathi angasipha manje uma ethanda ngizombonga ngenkathi sisakhuleka Nkosi uNkulunkulu mdala amazulu nomhlaba manje okunye kwakho kusezandleni zakho Nkosi lona omncane umlayezo ophukile ngobunzima abantu abanemimoya yabo bonke bakhathazekile bemile izinyawo ezibuhlungu nabantu abagulayo bekhala futhi kunzima kakhulu Kodwa ngiyakhuleka Nkosi ukuthi uzothi ngandlela thize noma ngenge ndlela uyise umlayezo omncane kubo ukuthi amadoda anokukholwa okholwa ukuthi wethembisa zonke izinto ziyenzeka khona ke labo abathinta ingubo yenkosi yethu siyafundisa testament elisho ukuthi yena usengumpriest omkhulu ongathintwa imizwa yobuthakathaka bethu yena usengakhuluma yena usaphila futhi singumvini wakhe noma amagatsha akhe axhumene emvinini
then come holy spirit speak and give us light give us healing Give us forgiveness of our sins.
Kona ke woza moyo ngcwele khuluma futhi usipho ukukhanya, sipho ukuphulukiswa, sipho ukuthethelela kwezolo zethu futhi senze abantu bakho ngokuba lokhu sicela igameni lika Jesu nangenxa yenkazimulo yakhe. Amen. Ah ngazi ukuthi besingabamisa kanjani abantu abagulayo asikwazi ukumisa abaningi kakhulu ngesikhathi ake sibone amakhadi omkhuleko ngabe nikwenzile nonke manje kunabanye abafana ababili abezayo ukuzonikezela ngamakhadi omkhuleko uJean noLeo abakaze bafike futhi abazange bakhiphe amakhadi amaningi kakhulu ngicabanga ukuthi uBill kwenzile mangaki na ube namashumi amahlanu kuphela awudingekile ukuba ube nalo sobala kukhona nje amanye axutshwayo singathola abambalwa phezulu lapha ukuza lapha manje bekuyini kusuka kwelokuqala kuya kwelamashumi amahlanu na ebesuka kwelokuqala kuye kwelamashumi amahlanu bazokwenza kanjani na behla ngo bese beshova amakhadi bawakhiphe phakathi kwenu ukukhuluma nawe nje ukuxhumana nje ecishe impela lapha sokuma ngalendlela ngoba ngikholwa ukuthi iphimbo alingeni kahle kakhulu kule microphone encane lapha
if the holy spirit
uma uzo umoya ngcwele uzokwembula lokho okuzela lapha njengesifazane emthonjeni oze inkosi uJesu futhi uJesu wathi lezi zinto engizenzayo nani niyakuzenza Uthi uma ezokwembula obufunayo kuye noma yini oyifunayo ukuthi inkathazo yakho yini ungakholwa ukuthi bekunguye na ubuyo kholwa bayo kwazi ukuthi bekuyofanele kuvele emandleni angaphezu kwawemvelo manje uma inenekazi uma bengingathi nenekazi ufuna imali ethile ngoba wena unesikweletu okufanele usikhokhe uzoyithola yena ubezoba nelungele lokho kungabaza lokho uma bengingathi uyagula futhi uzosinda ubezoba nelungele lokungabaza lokho ubengeke azi kodwa kuba ke umoya ele wehlela emuva ezansi lapho futhi ukhombisa ukuthize akade kwenza ukuthize lokho uzokwazi ukuthi lokho kwakuyikho noma cha ubezoba ngumahluleli walokho niyabo makabe ngumahluleli niyabo manje uthi wenzani futhi phela mina emva kokushumela kanjalo nasebandleni lami lasekhaya lapha ngilindele lelo gcobo kuba lwehle lowo moyo ongcwele obusisiwe ukwenza ukugcoba futhi ngethemba ukuthi yena uzokwenza ngenxa yenkazimulo kaNkulunkulu manje makuthi linikazi lilapha ligebise ikhanda lalo amehlo alo avaliwe lisemkhulekweni ngifuna ukukhulekele noma yini oyifunayo futhi inkosi iyakwembula futhi wena ube ngumahluleli.
The woman, if the audience can still hear my voice, she is suffering from a tremendous nervous condition.
Wesifazane uma izethameli zisengalizwa iphimbo lami uhlushwe izimo esimangalisayo sokwethuka futhi ngibona udokotela yenza okuthile ubeka into izungeze ingalo yakhe futhi uthi unomfuthi wegazi ophakeme kunjalo akunjalo lokho ninikazi na manje okuthile nilizwile lelo phimbo na bekungemina lowo bengingahlanganise lutho nalokho manje lapho ngikhuluma kakhulu naye kuzokwenzeka ngokwengeziwe bekani nje manje sizophinda sikhulume naye angazi ukuthi uthe yini ebingalungile ngaye uma be obekuyikho kuzoba semathephini emuva lapho niyabo kodwa noma ngabe bekuyini kuqinisile.
Now let's just look to her again. Yes, I see her now.
Manje ake sibheke kuye futhi. Yebo, ngiyambona manje esesimweni sokwethuka futhi okuthile akulungile ngegazi lakhe futhi akasuye owakuleli dolobha ungowase Louisville futhi kamuva nje bese sibhedlela futhi bekungenxa yenyimonia. Nodokotela wakhe umtshela ukuthi ufanele abe nokuhlolwa inqubekela phambili yakho futhi ufanele abe uyele futhi sibhedlela lo nguyisho kanje inkosi kunjalo.
But you don't have to go back, lady. Your faith has made you well. You're healed.
Kodwa udingekile ukuthi ubuyele emuva nenekazi ukukhola kwakho kukusindisile usuphulukisiwe manje egameni lenkosi Jesu manje hamba futhi uphile inkosi ikubusise ingabe benginento eyodwa yokwenza nalokho na nakancu. Manje lapha kumini nikazi engingakaze ngilibone empilweni yami ngicabanga ukuthi siyizihambi komunye nomunye ingabe siyizo na ungibonile kodwa mhlawumbe angikaze ngikubone cishe ubukweminye imihlangano noma kwenye indawo manje uma inkosi uJesu izongazisa ukuthi uzele ini lapha ubuyo kwazike mina ngingakwazi ukuthi kunendlela ethize enginayo yokwazi uzofanele wazi ukuthi kuvela ngokungaphezu kwemvelo. Kodwa ke ubungacabanga ukuthi bekungaba yikho na into efanayo iBhayibheli elayisho ukuthi uJesu Kristu nguyizolo naphakade. Ningakukholwa lokho zethabeli na nasi isandla sami ngokwazi kwami angikaze ngimbone lo wesifazane empilweni yami. Niyabo futhi ungibonile kodwa angazi ukuthi ulapha ngani angazi lutho ngakho angazi nje kodwa uNkulunkulu uyazi.
Now the Lord will reveal it. Amen.
Manje uma inkosi izokwembula amen yiloko kuphela ayengakwenza uma emelapha uma kungesikho okokuphulukisa noma yini enye ufuna nje ukuba ukukholwe yiloko kuphela lokhu kungukubonakaliso ukuthi izwi lakhe liqiniso.
Something happened in the audience then. Now it seems that if you could see between me and the woman.
Kukhona kwenzekile ezithamelini ngaleso sikhathi iba nokukholwa nje manje kubonakala sengathi lapho manje ukuba ubungabona phakathi kwami nowesifazane wena uhlushwa ubuthakathaka unamalumbo abuthakathaka ngempela kunjalo ubuthakathaka ubukhulu kakhulu nje ukwethuka ubuthakathaka kodwa leso kusona isizathu sakho sokuthi ulapha uzele omunye umuntu futhi lowo yindoda ngumyeni wakho akakwazanga ukuza ngoba unenkathazo enkulu enhliziyo lokwethuka.
And you're not from this city.
futhi awusiye owakuleli dolobha ungowasendaweni ebizwa ngokuthi yicolumbia ecolumbia ekentucky igama lakho unguloyt goodin igama lomyeni wakho u-elma hamba uye ekhaya futhi ukuthole njengoba ukholiwe futhi kwangathi unkulunkulu angakupha khona egameni lenkosi ujesu kholwa nje yiba nokukholwa ungangabazi manje kholwa nje ngicabanga ukuthi sizihambi komunye nomunye umnumzane na manje nanga amadoda amabili njengoba nje uFilipu wahamba futhi wathola uNathanayeli futhi wamletha enkosini angikwazi nawe awungazi kodwa uNkulunkulu uyasazi sobabili wena uyazi ukuthi kukhona okuqhubekayo khona manje niyabo ukuma phambi kwendoda bekungeke kukwenze uzizwe kanjalo lowo muzwa othobekile omnandi
If you can just see a light that's moving steadily between me and the man.
Manje uma nje beningabona ukukhanya okukhanyayo kuhlezi phakathi kwami nendoda manje iyasuka kimi futhi ayizile lapha ngesingayo ilapha ngomunye umuntu lezo yisihlobo umshana futhi usemibuthweni ehlomile embuthweni waselwandle kodwa akakude nalapha useduze kwendawo lapho kulenqwaba yezinto zamasosha izibhedlela futhi i-Fort Knox futhi uyimpumputhe kubangela ukudubula kwesibhamu nodokotela uthi akukho themba ngaye lowo ngisho kanje inkosi uyakholwa na manje-ke kwangathi kungaba ngokokukholwa kwakho mfowethu futhi yemukela egameni lenkosi yethu ujesu amen uyakholwa na unkulunkulu akubusise mfowethu othandekayo
How lovely our blessed Savior is. How
uthandeka kanjani umsindisi wethu obusisiwe usezindaweni zonke kanjani ukuthi uJesu ofanayo wamegalile umzozwane nje ngabe leyo ndoda lapho emsamo njengamanje bekuyiphi eyamadoda na leyo ndoda lapho na kulungile ungahlala phansi
It's the lady right here on the end with the red hat on. Yes.
Yininikazi khona lapha kugcineni eligqoke isiqoke sibomvu. Yebo wena ukholekela umngane ohlulwa uphuzo kunjalo kulungile uma ungakholwa ungemukela. Amen kulungile.
Will you believe? I don't know you.
Uzokhola na angikwazi angikaze ngikubone empilweni yami siyizihambi komunye nomunye kodwa uma inkosi uNkulunkulu yasezulwini izozibonakalisa yena oqobo emandleni ayo futhi yembule ukuthi iyiyo izolo lamuhla laphakade nizoyikhola na ake sibone ngabe laba abantu abathathu noma abantu noma sekube nokungaphezu kwalokho osedlulile akunjalo na okuthathu kuyiziqinisekiso kusobala kodwa noma ngabe kuyini uzele omunye umuntu lezo yizifiso zakho ezikhulu futhi lokho okomuntu futhi loyo muntu indodana yakho futhi inenkathazo yenhliziyo futhi ibe nohlobo oluthile lwento eyenzeka kuyo ngunhlangothi futhi kuyikhubaze ingxenye futhi nawe uyagula unesifo sethumbu elikhulu yisimo samathumbu lowo ngu-isho kanje inkosi futhi enye into ngibona isithunyi yasihamba sisuka endaweni siye endaweni qhabo bekungomunye ofika lapha ethabenakele esikhathini esithize esedlule futhi wacelela wena umkhuleko futhi inkosi yakuphulukisa lokho ngisho kanje inkosi uma lokho kunjalo phakamisa izandla zakho iyakhola ukuthi uyakuthola okucelayo na manje-ke wangathi kungaba kuwe dadewethu njengoba inkosi ujesu ihlinzekile amen Sawubona. Ngabe wonke umuntu uyakholwa na? Niyakholwa ngenhliziyo yenu yonke na? Manje yibale nokukholwa. Kwenze njani? Ngifanele nje ngikhulume lapho umzuzwana nje uma nithanda ngoba nginokulingo kufanele ngifinyelele kukho futhi ngifuna nje ukuphumula nje umzuzwana. Uqondi ukuthi lokho kwenzani kuwe kubi kabi kunokukhuleka impela bangaka abakhumbulayo umprofethi omkhulu Daniel wabona umbono wodwa futhi wakhathazeka ekhanda lakhe izinsuku eziningi na niyakhumbula na impela yabo kungumusa wakhe kuphela manje nina phandle lapho ngekho mqondo omkhuleko qalani nje nibheke ngapha ngiwena uthi futhi Branham lokho kungasiza na impela cela nje inkosi Jesu yithi babo busisiweyo mangithinte ingubo yakho futhi indlela kuphele ngazi ngayo ukuthi ngithintile noma wangizwa kungaba uma uzokhuluma ngezindebe zaleyo ndoda futhi ungitshele ngikucelayo njengasenhle lapho emsamo ngiyakukholwa mina abangenawo amakhadi omkhuleko manje khulekani futhi nikholwe ngaleyo ndlela ningangabazi yibani nokukholwa nje manje ngabe lesi isikole futhi Neville na lesi isikole na bengingaqondile ukuniyeka nime lapho kodwa ku ungacabanga ukuthi kwenzekani ingabe siyizihambi komunye nomunye na siyizo manje makuxazulule lokho
This woman is a stranger to me. I don't know her. I've never seen her in my life.
Lowo sifazane uyisihambi kimi angimazi ngikazi ngimbone empilweni yami futhi lesi sikhathi sethu sokuqala ukuhlangana kunjalo isikhathi sokuqala ukuba sibukane ngaso futhi ungowesifazane nje owenyukela lapha emsamo omunye umnike ikhadi lomkhuleko futhi uvele wenyukela lapha emsamo yilokho kuphele engikwaziyo ngaye Kodwa inkosi Jesu ingakwembula futhi uma engakwembula khona ke unguye izolo namuhle laphakade yiloko ncamashi athembisa ukukwenza futhi uma leso sithembiso sigcwaliseka uyofeza zonke izithembiso azenza
Do you see what I mean now?
Futhi wethembisa ukukuphulukiza uma ungakukholwa. Niyakubona ngikuqolile manje na. Ngeke kohluleke. Kufanele kube njalo. Wo malibonke igama lakhe. Angeke nje ehluleke. Uma inkosi Jesu izogazisa obekukhona empilweni yakho, izokwazi ngempela ukuthi kuzoba yini empilweni yakho. Yiba ngumahluleli walokho. Bangaki abebengathi ngizokholwa ngayo yonke inhliziyo yami uma lowo sifazane ezobamba izandla zakhe nobabili lithi anikaze nihlangane ngaphambilini nenkosi Jesu izokwembula. Ngizokholwa ngenhliziyo yakho yonke uzokwenza na?
God don't want us to be slothful.
uNkulunkulu akafuni thina sibe amavila ufuna thina sibe nokukholwa nakho la sikhola phambi kwepulpiti iBhayibheli lilele lapha futhi sobabili simi lapha
The lady is suffering
Ininikazi lihlushwa isibo sokuthuka ngokwedlulele inkathazo yakho leyo kodwa lokho ocabanga ukuthi kuyikho kuyinto ethize esesiswini sakho ekunika igesi esiswini sakho yimizwa iyenza lokho kunjalo futhi nokuthile okungalungile entanyeni yakho nasemahlombe akho Ngoba uyayisotweni futhi ungomkhristu futhi ngumshaya opiano ebandleni lakho futhi lapho udlala opiano lokho kuhlushwa kukuphatha kabi uma udlala opiano lowo ngusho kanje umoya iqiniso lokho
And you're not from this city.
Futhi awusiyo wakuleli dolobha kodwa ungowasedolobheni emfuleni futhi akusiyo ilizwili yisincinathi isincinathi eOhio lo ngisho kanje inkosi
Can you see that line? Faith struck just then.
Yawubona lo muqa na? Ukukholwa kushaye khona lapho nje ngoba okwakhe lo mfo semncane ohlezi ingaleye izinwele zithi azibese amakhakhasi ungokuthile ukuxhumene nawe. Iqiniso lelo nsizwa. Ukukholwa kwakho kuthinte ukuthize ushushwa izibhono kunjalo futhi nawe ungowase sithinathi. Iqiniso lelo uyakholwa na? inenekazi elincane liphakamise amahlombe alo lihlezi khona lapha linesigqoko esipinki netshali ezisonge ngalo linenkathazo ngamehlo alo kunjalo futhi lingelasesinsinathi kunjalo ake ngimtshele uyangikhola ukuthi ngingumprofethi kankulunkulu na uyakhola na ukhulekela umyeni osekuqala kuphuza wayevamise ukuya esotweni futhi abe ngumkhristu kodwa usehlubukile futhi uyaphuza manje loko isho kanje inkosi kunjalo awuphakamisa isandla sakho uma lokho kunjalo ngakho-ke kulungile lelo nenekazi elincane lihlezi eduze kwakho lapho lihlushwa yisimo sokwethuka nalo lingela phezulu lapho kodwa into oyidinga kakhulu kunokuqala uya esotweni kodwa awukakabi ngumkristu wangempela nokho kunjalo uzomemukela manje yini njengomsindisi wakho oqondene nawe ngokuthi yena ulapho na uma ukwenza vayizelisa isandla sakho kuye manje memukele unkulunkulu akubusise izono zakho zithethelelwe hamba ngokuthula novalo lwakho seluphe Amen. Hamba uye ekhaya futhi ujabule egameni lenkosi.
Do you believe all things are?
Uyakholwa na? Konke kuyenzeka kulabo abakholwayo. Manje ngizwe ukudlidlizela emuva lapho. Hayi ukudlidlizela kodwa umoya othi ngifunda ingqondo yabo. Angikwenzi uqaphele lokho kuzoza kuwe. Lapha lendoda lapha beka isandla sakho kwesami mnumzane ngeke ngize ngikubheke ngisho uma inkosi uJesu izongembulela ukuthi yini inkathazo yakho uzokwemukela ukuphulukiswa kwakho kumbe noma yini oyidingayo na uzokwenza na lendoda elapha uzokwenza na inkathazo yenhliziyo manje hamba futhi uphulukizwe inkosi uJesu iyakuphulukisa uma ukhole ngenhliziyo yakho yonke ungahamba futhi uphile uNkulunkulu akubusise
Now this lady here.
Woza manje lelinenekazi lapha owesifazane onomoya wokufa phezu kwakhe ngokuba unomdlavuza wena uyakhole ukuthi inkosi izokuphulukisa tata na
Oh dear God
Wonkulunkulu othandekayo owenza amazulu nomhlaba lona wesifazane omncane ompofu ubanjiwe ezindukwini zokuqhugela zikadeveli uthinzele imnyama lilenge duze kodwa siphonsela inselele lelidimoni egameni likajesu phuma kowesifazane futhi kwangathi angahamba futhi asinde egameni likajesu kristu amen inkosi ikubusise dadewethu hamba futhi ungangabazi ngalutho
If thou canst believe, are you believing?
Uma ungakholwa, uyakholwa na, yiba nokukholwa nje. Ibhayibheli lathi, uma ungakholwa, zonke izinto ziyenzeka. Kodwa yiyo ndlela kuphela okungenziwa ngayo.
We are strangers to each other, sir. But the Lord knows both of us.
Sizihambe komunye nomunye mnumzane kodwa inkosi iyasazi sobabili. Uma izongembulela lokho okhona lapha ngakho uzokwemukela na. Unenkathazo yesisu futhi enye into uyisoni awukayamukeli inkosi njengomsindisi wakho. Uzoyemukela njengomsindisi wakho na. Phakamisele izandla zakho kuyo. Yemukele njengomsindisi wakho futhi ngiyakumemezela egameni likaKristu. Uphulukisiwe ezikhathazweni zakho zesizwe. Hamba ungabe usone. Amen. Yiba nomusa uNkulunkulu ophilayo. Uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uyakuphulukisa kuleyo nkathazo yenhliziyo na. Khona-ke phumela lapho futhi uphulukiswe egameni lenkosi uJesu.
Does a little lady sitting here with a black coat on, glasses, you have a prayer?
Ngabe inenekazi elincane lihlezi lapha eligqoke ijazi elimnyama izibuko inalo ikhadi lomkhuleko nenekazi na awunalo unokuthile okungalungile ezindlebeni zakho ufuna ngikukhulekele futhi unenkathazo yezibilini futhi ngabe kunjalo na kulungile sekuphelile manje hamba ukholwe uma ungakholwa
want prayer for somebody don't you A sister.
Yes, sir.
An institution.
Yes, sir.
ufunela uthile umkhuleko awunjalo na utate esikhungweni wo unkulunkulu waphakade thumela isibusiso sakho kumuntu futhi kwangathi bangaphulukiswa siphe khona wo nkosi ngokubase kucela egameni likajesu amen kuthole njengoba ukholiwe mfowethu ungangabazi
If thou canst believe, are you believing? Oh, what a glorious time it could be for us.
Umonga kolo, yakolo na, woi sikache sitleka ngage, singaba esabo bonge, uma ubunga gwenza. Ubonakala sengathi kukhona ukukhanya okuzungeze usifazane othi akabe nomzimba engibuka khona emuva lapha ininikazi ngaphakathi kusuka kuye ngoba leli ininikazi lisanda kuphulukiswa kodwa ininikazi elilandelayo linokuthize uhlobo lomfutho wegazi umfutho wegazi ophansi uyakholwa ukuthi inkosi izokusindisa ininikazi na uma ungakholwa zonke izinto ziyenzeka
Do you believe it, lady? It's looking around there.
Ngabe uyakukholwa nenekazi lelo eliqalaza ngapho na ukholwa nge uyakukholwa ngayo yonke into yakho na yebo uyakwamukela na kulungile ungahamba futhi usinde egameni lenkosi Jesu.
The man sitting right here praying. You want me to tell you what you're saying? Lord, heal me of that sinus.
Indoda ehlezi khona lapho ekhuleka ufuna ngikutshele ukuthi uthini na Nkosi ngiphulukise kuleso sifo samankanga kulungile yena uyakwenza egameni lenkosi uJesu uma ungakholwa
You believe God take the heart trouble away from you and go be well Oh Lord
Yakholwa ukuthi uNkulunkulu uzosusa inkathazo yenhliziyo kuwe ungahamba uphile na Oh Nkosi thumela umusa wakho namandla futhi ubusise le ndoda empofu Nkosi futhi uyisindise ngegama lika Jesu Christu ngiyakucela Amen ukholwe manje ungangabazi zonke izinto ziyenzeka
Arthritis is not a bad thing for God to heal you believe that he will do it
Isifo sabathamba asiyona into embi kuNkulunkulu ukuba iphulukise uyakholwa ukuthi uzokwenza na wo Nkosi ngiyakhuleka ukuthi egameni likaJesu ukuthi uzothumela umoya wakho phezu kwalo wesifazane shandekayo futhi umenze asinde ngokuphelele futhi kangathi engayekhaya lakhe ejabule futhi asinde ungangabazi nakancane kodwa ukholwa ukuthi kuyenzeka khona manje futhi yena uyakuba nalokho akukholiwe sikucela egameni likaJesu amen uyakhole ngenhliziyo yakho yonke na ungathola lokho okucelayo khona ke
way back yonder in the corner There is the
emuva ngaleyo khoneni nansi ingelo yenkosi yimi emuva lapho ukukhanya uma ungakholwa wena lapho cishe imiqa emithathu ngapha engemuva okukwedlula konke engingakubona ngilapha kumayelana nomuntu wesibili phakathi lowo okhulekayo emuva lapho onenkathazo yamathumbu ngakholwa ukuthi uNkulunkulu uzokuphulukisa na kulungile ngaba nakho ukucelayo
Lay your hands on that man next to you.
Beka izandla zakho kuleyo ndoda eseduze kwakho lapho ngokuba iyakhuleka inesimo sethansela uma uzokhola ngenhliziyo yakho yonke ngaba nakho ukucelayo. Amen.
Are you believing?
Niyakhola na? Inkosi Jesu khona kweyayo lesi sikhathi ungenza nonke niphelele ngokuphelele uma ningakukholwa. Niyakukholwa na? Khona ke bekani izandla zenu phezu komunye nomunye umzuzu nje futhi ngizelikhombisa inkazimulo yenkosi. Manje kuphakathi kokuthi umfowethu Wood noma uBilly oyedwa ungithinta emhlane engaziyo ukuthi sekuthi akube yisikhathi sokuthi ngeke bangivumele ngime isikhathi eside ngoba amandla amawasekho.
I said just a little while ago if God would come and would manifest himself. If he would prove
Ngithe ezikashaleli nje esedlule uma uNkulunkulu bengenza futhi engazibonakalisa uma engafakazisa ngesehlakalo ukuthi uyinkosi uNkulunkulu ukuthi unguyizela lamuhle laphakade khona ke beningebe nasizathu sokungabaza kanjalo bekungeke emlayezweni wami ebusuku noma imuphi walabo oke wabona ubukhona bukaNkulunkulu. UFilipu wayengangabaza kanjani na? UNathanayeli wayengangabaza kanjani na? Wayengakwenza kanjani osifazane nomopho na? Wayengengabaze, wayemthintile futhi wayemembulele lokho ayethinte mayelana nakho. Ningabheka ubungako besonto noma ukuthi libukeka kanjani. Ungabuki inhlangano yebandla encane ngoba zonke singabantu abajwayelekile. Kodwa cabangani ngenkosi ebusisiweyo ebukhona bayo bulapha ezibonakalisa yona uqobo iphila. Uyayikholwa khona manje futhi ungaba nanoma yini oyicelayo futhi ukholwe. Manje engaphulukisa khona lapha ngokufanayo nje ubukhona bakhe uzuvele uphulukisiwe. Yinye kuphela into ekuvimbela ukuba ungawemukeli lokho ngokungakholwa. Ususe lokho khona manje, ungabe ungasakukholwa. Ulahle futhi wemukele inkosi uJesu njengomphulukisi wakho. Qaphele ukuthi kwenzekani. Phumani kulesi sakhelo nejabula ngoba khona manje nisebukhoneni benkosi uJesu. Kungengenxa yokuthi wena ukuleli thebenakele kodwa ngenxa yokuthi uzile futhi wasivakashela. Kungengenxa yokuthi ngingumshumayeli noma lona noma umfowethu Neville wami noma yimuphi walawa amanye amaKristu. Hayi ubukhona bethu kodwa ngubukhona bakhe. Alina phutha, iBhayibheli iqiniso, malibonge igama lakhe. Naphezu kokuthi ethi ezweni lakithi uqobo phakathi kwabantu bakithi uqobo umusa ukweqile kulobo busuku ngenxa yokusondela kwesikhathi. Isiphetho sesiseduze. Yena wethembisa ukuthi ngenkathi lezi zinto ziqale kwenzeka ukuthi isikhathi sokuphela sasesiseduze. Kukholweni manje ngisakhuleka. IBhayibheli lathi umkhuleko oqinileyo wolungileyo namandla kakhulu. Ngakho ke asikhuleke njengoba nikhulekelana, njengoba nibeka izandla phezu kwa munye nomunye. Kosi, wena ube yindawo yethu yokuqasha ezizukulwaneni zonke. Wena ube yisiphephelo sethu sekuyisikhathi eside silindile kuwena. Sekuyisikhathi eside leli bandla lamaprotestani lalangazelela ukubona usuku lapho liyoma khona ngezinyawo zalo. Lapho iqaqebane eliphushele ohlangothini lulodwa ngoba belingefune ukudlelana nokungakholwa kwabangakholwayo abazibophele ejokeni ndawonye futhi baphonsela inselele yabo yokuthi lowo mlilo omncane oqala kuwa eminyakeni embalwa edlule ekugcineni uzocisha. Kodwa sijabule kakhulu ngokapteni wethu omkhulu David omi phakathi kwethu kulobo busuku futhi ephonsele inselele isitha. Wo Nkosi uNkulunkulu, singakhulekela lo mkhuleko wokukholwa kuwo wonke umuntu lapha. Bazise ngawo kanye lo mzuzu ukuthi ubukhona bakho obukhulu bulapha ukushanela phezu kwazo zonke lezi zethabeni futhi uphulukise wonke umuntu.
Oh great Holy Spirit.
Oh moya ngcwele mkhulu, zonke izinhliziyo zingajabula kakhulu ngale mzuzu njengoba ebabhaphathize ebukhoneni obukhulu buka moya ngcwele. Oh Sathane, unqotshiwe, phuma kule ndawo futhi uphume kubantu egameni lika Jesu Kristu. Kwangathi wonke umuntu angaphulukiswa.
Oh eternal and blessed God. Grant these things to Jesus.
Wo uNkulunkulu phakade nobusisiweyo, siphe lezi zinto ngegama lika Jesu Kristu. Wonke umuntu okholwayo ukuthi niphulukisiwe, imani ngezinyawo zenu futhi ninike uNkulunkulu udumo. Ngiyabonga futhi iNkosi uNkulunkulu libusise Fortuneville.